진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 샤샤 진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 저거는 이스 두고 flamed up 롱랜드 두고 flamed up 마스크는 군밴덤 태자 마기리스 치네니 굿데타 진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 진짜 우와 롱랜드 두고 flamed up 저거는 이스 두고 flamed up 마스크는 덤 태자 마기리스 치네니 굿데타 에이 utajipata huko my street atijalala tuko night shift gang gang who are my shitters in bang bang who are mighty mambanga skufu ponga mafi puff puff who are moshi hotbox sit kondani ya voxi backseat wrong rende hot topic you niggas you known for the rumors but me I'm known by olunga matunyanya juu ya bunga dumba nikiroga ndani ya nyumba history tukicheza ni mapapa uwe history strictly tuko wera na mapopo wako beaching 247 niko missing is leave it 11 baka history ati tuna beef na mystery ati kona click how mystery I'm beasting niko pristed ama fala ujichocha na dissing wakiba Chanjanga misi ski na kuchanjanga zile vitu riski
Chinja huwa, chinja huwa, chinja huwa Sha, sha, chinja huwa, chinja huwa, chinja huwa Jogorod is tuko flamed up Wrong rende tuko flamed up Maskini kumbendo mteja Makiri chini ni kuteka Chinja huwa, chinja huwa, chinja huwa Sha, sha, chinja huwa, chinja huwa, chinja huwa Jogorod is tuko flamed up Wrong rende tuko flamed up Maskini kumbendo mteja Makiri chini ni kuteka Chini ni kuteka, chini ni kuteka, chini ni kuteka, chini ni kuteka
Nimeliloki, niliangisha padlock Saina towa lock na mikono za Hancock Waniagiza dots, wakapewa my headshot One, two, three Niko fresh bila prince, anko Honeyville And Vivian na Hillary si wako na bills Ata kasi jawa jazz, but on the chill Missy yo Jeffrey, lakini na deliver at will Ashley, hini rap for real Calligraph wa kardinali na Abbas Kubi Yeah, na amka mapema lately Siwezi waga unga juu mkate ni basic Mana toka heaven ladha yake ni tasty Sun blessed niliguwa tangu the 80s Naweza sound corny nikisema self-raising Usi maindi grind yangu wanga amazing To be or not to be, I have to be To be's or not to be's, I pass to buff
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni Narende ina ride through Hata mitaza mbali supiga sintupu Na plan kuwa taiku Yes, the word in a pyro, shina type treasure, yes, that's my crew.
Yo, kuna vitu mbili ziendani kusaka door na kuleza round Shortcut akunanga joa, hapa itsedha toe jasho bro Wikimbize inadi, castle, rifle, joko, arsenal, jofanye suwe kele ya kazi Tume enter international, ziko marshal Usuwa ijita, ngaza unazo, kile unacho Usuwa imkaribishi ya mwizi kwa macho VVS sina, niko zile nzi za whatever za bundox Adi mashabiku wanakroaneza, ni menta via inbox Niki enda radio reception, majekdero munyo kwa dhati Jofanye aki fansun, kumbusha tomorrow Yo githasi hati, so every time, nikalesa kwanzia masaya 6.30 Ma plugs wanajua kinguelo muki daisa ngapi Sura uka kupepa chess Life ngumu kima shuta Alfajiri masaa after mambu wazibak mta Nisikia tatu sasa na just step in a miyad Perhaps jukuta nza matope rooftop Makuti that I think mu prefer kushinda hustle Maumbu zibaki mta Ata tiabe kosilunya sukuni wanduvia kila day Nasa kwa nazius munga allegedly Ni mini mewada actually straight upper earth Hadit na piga biz kila sayari Ni hivi tumajuzdo lilisikia sugar ikona mercury Sayago Wilson Sosion Afatu niche vini jangwe na ka Kumanisha sosioni pastoli za kinye majuvenile guns Kichwani ndani ya kilini kitume nigubika ni art Oppressed within Babylon but nina jubilant heart Yo, sazingi Nino kuchengwa tulia Silas machobo mziki zao Mixtape zimendonyo Jusu wango wachoyo Walikaushua Vas wakabite Mr. Zetu japo si Oreo But I guess wako na moyo Juzetu mtest ya roi kona oil Zilengo machache tulua fazu wa bambi Zili target the wrong market Check him dagit Nenda kufika full hand Na zero budget Superheroes niko wapi sasa Cause ni mimi tu Najiona frontline Kistaga kuriko kwa kuapa Ati straight zili mforster Wasewa kamkanya Sayako 6 feet deep Mbaka mamkanya Yesu Christo kaeza kuja leo Kuna zine tuneza kukukana Digital LK Hadishe toha juu tunataka nini bitu za hitu ungekuwa kana Angrende mekua problemo Kamo shogiza fakisi kiawe manyanta na mafreno Waya marapa wakibrizi siu barizi bila neno Ni mamandizi na mamelon Fisiki bokoyo still ni kubugia Even though sita meno Kwenye siu roll Izi ndo zile endeavorant Big city ustake city ustake city ustake city ustake city ustake city ustake city Sindo wale mapasta tujai preach peace kwa concerts Macho nyanya kila idha ni katuli bleach my contacts Satunanga managers tumezo ya kubrizi Reach my contracts with my comrades Hapa ni majiz na converse Stay true to my roots Kusindata Jewish my converts Cardinali all stars Yeah, yeah Mogiza mtazi shaji Investi ya defense Sota kupa jwa kujifanya shahidi Excalibur Skiza bra Kaulize Zanzibar Est Vat
Vatican si bluff. Daily mugoto watagwan takriban. Zamara staman wa Taliban. Blood clot mini shatamras ndani ya Babylon. East Africa kuna watu ngote anga plus upiga hesabu same na guide wa ISIS huko Pakistan. Na wenye petty issues juu ya makesi coconut mahakama ni kalwa batizanga na maji ya mnazi mapasi tajua kona hesabu ndogo ndogo yani. Hivi hivi tuza avenye utakula mbatiza mnati mbazita. Glass ya kahawa jaba nyingi na ni nice. Na nipatia raha juu ya karaha kwa mtaizi. Sare hizo sikudharau but acha mza nyingi kwa baridi. Haswa kasma saa ya kubarizi yeah. Siko ocha, aban center na niko offred. Jichunge ni siku kule kele squad ya kuku auction. Jumutembeza zile worosho za kuperemba mblei na mbosho. Fena gitu wanajua apa kusema ngwe ni mwiko. Au ni juu selfie zangu zote insta arambendo caption. Doma na safari koma na nchukia nigga that I'm the better option. Kuspend pesa at some point nikitu tapitia. Kuna wengine kasi kwa maselebo Instagram wangeumia. Of course ni after perfection. Lazima kila style undo weird. Hi perception imetoka from the ancestors pia. Jufemi kikuja inakuanga expensive time of the year. Wow. Neganji ngapu mengiza uke sabu dhambi. Sababu I've been an Arab Emirates is Abu Dhabi. Man munga mkadinali. African Mahatma Gandhi. Uspletesi ya sasafi. Jota politics sisi ya tutaki. Tunatema ni tera kawesi dingo na ego. Utadhani slavery era vita ya gringo na negro. Itakuwa scary tena kuku ikimingle na eagle. Kukuwa famous ni wera juu kazi mingi ni maringo. Akwapi keno alibora asho siku njema ilivo. Juata Cadbury tena washanza stingo za milo. Ati recovery sugar na mara nyingi haiko. Ndani ya discovery Subaru I keep it honey and simple. Wow, anza kukata Beyonce before kudramatize kushinda Talionse. Kawe ni single lady cha kufata Beyonce. Usigawe jusiko ready kukuita pa fiance. Mindo ile nyoka kwa nyasi likimbiza farasi home. Muta kasa nafsi huru monthly sarakasi dom. Fruits of Maleba ni cup up addition na nasi rom. Soka ulichocho hati hapa ukuje kushinda na nasi wrong. Apu tabondo ata usihop. Au kuambiwa ati tunakuanga na wafuasi rock. Make sure venyo li practice ni fierce. Before let it vako zakte 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 vako zakte.
Boka mdesha juu ya pressure, pressure grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same thing to quit my day job. Lakini obsessions na nipa extra pressure.
Yes, si activist. Tinaka ujui mana active ni but party's lit. Tumejinda sumta na mangyo suwa varsity. High school Z atutaki scene. Yo si tuna ethics. Sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi life marambili 50. Ati alikuwa wrong side saya shooting according to briefing. Live bulletin sipata straight from KOT. Ndugu ya Sule visually wananita DOP. On the loose kada nshmida akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker mbaka motion aziezi pita. Constantly number moja Johnny na goro aziezi isha. Robbery jogoro dualivuka na sadaka ya sitam. IG Bonnet the retired of late. IG model same time Miriata ninge fish kwa lake. Niliambia shori ya sika mta kama ajapiga tenje. Lasi nare kuenda BN lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande rande ata ningia kibare. Savage waka mande nilingia ofena open. Kabonga na bigi matope ngombe liona mi mnyonge. Rhymes ain't you stolen, pia kicks na whip, I'm go boiling.
Niko kuna kunanyesha, chances of shandwa, zinanipa extra pressure. Kidumi kwa brazi, utopo kamdesha, jua pressure, pressure.
Sana ni hala ni mbenga na wife kwa kutanda, I'm not gonna do this kosho.
Kuyendo kwa msoto is valid, kama ni kumia ndoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stays kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it, bitches a lotto. Wako chute my fuck, wako chute my fuck, wako chute my fuck. Triple XL dio jacket, nime go loco, stays kia joto. Triple XL dio jacket nime go loco space. Triple XL dio jacket nime go loco space kia jodo. Mina niliplan hizo koto manza I made it bitches a lotto. Wako tute my fans FM ya inoro off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket nime go loco space kia jodo.
Mina niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako chute my fancy fame ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, Drakma ni team yon
mato. Master lipitia kando na wasoro shandi kajano. Ati mast mige ukatano, skilla hustle na ingiza muscle. Nyongo low kwa dance floor, next thing gunshot. Tuli mtoka tuvi clean before shit joy get rich. Joy get rich, joy get rich, joy get rich.
Kama fella yusoli gani, mitaka sote. Spin and the show ama hustle, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ama pedi, hana gabari, junaka zote, zote, zote. Kia mavela yon soligani. Kia mavela yon soligani, mitaka zote. Sijini ende show ama hustle, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ama pedi, hana gabari, junaka zote. Feeding the fees, wife in a bills, feeding the streets, zote, 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 zote. Money of the box, mitaka zote. Nununwa kichaka mapenzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ya makala ni yela, ni jegi ya mahaga mepeba, zote. Feeding the fees, wife in a bills, feeding the streets, zote, 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 mitaka zote. Na mkona mimi mafala na jua mnangota nga nkesi ni omoke. Sina ngori na in fact uagote, heta kibonga na pati wapoke. Atiska au natafute kolabo na rapa mgani, Mr. Kiyo yote. Marangapi rapa metisha kolabo bure, Mr. Kiyo nonsense. Vale uncut the wars, nivela wangin patia but nishinda zote. Nika tuma Mr. Molo aende ya poke. Na disi ya mtaratara nile ile na zitaka zote. Kila orosho umoshe so kitificha kwa Twitter exoke. 247 New York na taka zote.
Exactly, niliwadanganya. 9 months unatake ku deliver tuko na urumo kwa unless una mimba. Gwa East imepeleka vijana wengi in that side time Kenya iko illegal. Neri wangu shake ende CBD njoka korada ukikojota kushika. Mr. at least try joke behave staki dami mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mnantafuta, maka mnanfuta kwa duka. Stepa, miuka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakundwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imtao neza juta. Mbeba, siufungia gunga, kuna ni Sunday msaeja wamefunga. Mi flip ka beats Africa, niliwachia hip hop skuzi manadrilla. Mabiza mtini siupiga kwa nisi ata jaja lipadon killer. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma op wanaitika. Trap, trap tu satisa, nimboka, niliko wapo yojogo ikiwika. Nimona subrik nipita, I think kwa yora undasi nilipigwa. Bruce niliskika street, niliwika, black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika izongo mako pipa. Kudus informa, dhuwa kunpata, nilikuwa na operate na bipa.
Kangi ayela, na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you, natupima, liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi, walipumwa fire, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipumwa fire, exactly, niliwadanganya.
Mana tumeekelea kazi, stand by pass tumeekelea kazi, city hopa tumeekelea kazi, gata line tumeekelea kazi. Mana tumeekelea kazi, stand by pass tumeekelea kazi, kelea kazi, kelea kazi, kelea kazi, kelea kazi. Mana tumeekelea kazi, mana tumeekelea kazi, mana tumeekelea kazi, stand by pass tumeekelea kazi, city tumeekelea kazi, gata line tumeekelea kazi, tumo tumeekelea kazi, Nagasaki tumeekelea kazi, Baragizo tumeekelea kazi, 45 tumeekelea kazi.
Uspendi na spendi na spendi ndo dawa, nchizi wangu alipenzi ni blanda. Askuzi sahi kuzi sahi kwa njoya kawa, I'm feeling like mtanga waba. Yeru mpige maukapi tukibifu, sijitie kitanzi last night na kunikosa, lipasa wevi fani. Alijifanya kubonga shit chini ya mti, alijiona ye ni nyani, idaitu kwa sina, pakwa stories hospitali. I hope I'm not a rash na si, you sit me toka east na mkungori, hivo ndo nakueleza mzi. Ninguma dikteleza uski, kwazi tezo pige tero uomoko pige Venesa mdi. Tukumpe na sisi ni venyo junga kuexploit, soma ninja zene dora tuku explore. Day one skipro cha muskali lecha kiki jo dodge, mambeno wako mnetina wanajifanya wajai explore. Huku check fit it na poishi, napata kumeja mafi kwa orosho. Hivo hivo tujali kina medi, kila terreni yani kama Morocco. Mchizi aliepesho kwa mopu, sema kugoroka, aliruka down ground floor kutoka kwa gorofa. Huku nitulio pige bizako, safi mwanangu, kungangana na pangangu utasota. Day and night, time yote kazi, as in sisi tuko macho wapa pana ngorota. Will bad man, hadi mamgadi so menoki, nukali ambao hadi jaji so menotis. Izi ni pesa smajabu, ati ni aje uko high na ulifunguli wa kitabu. Dolo city tumeekelea kazi, ungendo katinali tumedutu.
Roll like a real black man, tomboya, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi. Geriko kwa nyumba, geriko kwa nyumba, geriko kwa nyumba. Geriko ndo mana, 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man yerere, PLO Lumumba. Roll like a real black man, tomboya, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi. Geriko kwa nyumba. It's my country ndo mana, 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man yerere, PLO Lumumba.
Banda beka irori, neza lipuka usiwori. Chupa ilimkuta na atia na mbogi ukiwa mbele tu ubongi. Full tank hapo Kobe. Tupac seko na Kobe. Shuka iliangushwa baba Sofia kauna vitu wange ona usoni. In and out of committee. Judge aldai hakuwa na motive. Arifa ligeuzwa kamisi nditni bazi nangushwa. Tunahepa jela kama minor shimoli. Sister alienda combo. Squeeze anadonga kitombo. Itombo ya street toa do. Lala chini, jeshi ya victory, tulitoa lock up o equity. Hands up to 1-1, iko live up o citizen, wardrobe. Kila trawe kona yake, kubwa kubwa majackets. Siwi toast kwa tukanje, made lifanyika. Promoter alidai kudishi na talent, aje.
Roll like a real black man, tomboya, PLL Mumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, jeli kwa nyumba. It's my country, no one, I don't want something to suit.
Madenge, madingo, plus my PG.
Count us like a black man, yeah, yeah, yeah.
Yellow, 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 yellow. Can we live these days, nitoka jail, nika kujua na demo. In a day once per kid, mori wa nzenza. Madenge, madingo, plus my PG, wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga, zile kalikali kama chuzi za simba. Nabonga mtu nishika shati kwa keja ya mabati. Mnijificha wapi? Muanga na ndinga. Lakini bado muenda roti njoko mtindwa. West ni tishia life, mili kwa radio street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini wrong rende boy machachari. Say to my face una beef kina nani. Oh my gosh samahani. Mitisha bando mboga plus mgali flani. Hizi side miracle hazifanyikangi. Msi alindroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mili meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujajuta perpetua. Serial killers at fighting each other. In short tume upgrade weapon. Fake ass niggas backbiting haters. Kazi niku update status. Weevu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Jersey was there. Muki ni cross uta Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate moki kukeja. Fine girl lakini wezi sema. Pia ni jeshi ya kusungwa feds in Kenya. My youngs unipenda. Penda.
Tendoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na chomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyulia na yofeni mbonoko. Msana na jifanya penji, na tunajua ni churoma. Dondoka chopo na cho. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na chomo. Dondoka chopo na cho. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na chomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyulia na yofeni mbonoko. Msana na jifanya penji, na tunajua ni churoma roto.
Bad man kila sekta, atunaga ethics labda seska. Macho nyanya sura gangster, na msupako kutumogo teska. Aina pressure, busy ya kukipi trill, aina pesa. Rende mungiki mini maina njenga, kuili mlirauka but mini likesha. Sojonya mazisha, nukipongo unapigwa bakora kwa kichwa. Na unachoranga giza, neoshore nyongoro, kiroro atibora, mejipo, unachomanga picha. Miki choma, unachomanga mbicho, umechwaro, umecharara, na unachanga mkanga na magwarano. Usha kwanga kandranyo, utaporo kipita. No faces, no IDs, no faces on IG, many fucking rappers, no ideas to attack you, hapa we don't hide shit. Yombogi ni ruma, napendanga ulimi. And I swear Islando atubebangi chuma, tunabebanga upini. Nyomtajua mpimu. Still underground wrong choka before. No CP me matao so fuck a free show. Akijisunda makuwa bro, nita kwa rikoju. Wata kuchansa how John, nita kwa G-Con. Back in the wood bro, nita kwa G-Con. Rende ni wrong bro, nita kwa reforming. Pesa ni mob lakini sioni. Pressure ya roi na BDC oi.
First class SGR, nadondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyulia na yofeni mbonoko. Msichana anajifanya benching, na tunajua ni chura umoroto. First class SGR, nadondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisukumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyulia na yofeni mbonoko. Msichana anajifanya benching, na tunajua ni chura umoroto.
We don't care, nikinyanya na mangolo. Niko man solo na niko under so clock. Plus Napolo na kolo. Mtotojo anasumbwa tuza medampa kamoro. Atuori tomorrow, we got the hoden. Bado siso za giza totoro. Smoke loud, yani live on air. Kushinda tama nkidi na ghost. Pia sport pesa, tuko inadi vibaya. Especially the pori melok. Clean bands on the road, last sinda nanda imesupo ina makrom. Plani long lasting kama wanjigi. Zile ndula za maops. Fucking ina fix, na 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 fix.